that's just on this beat, ladies and gentlemen.
Kumekucha, kumekucha, hatulivi liva chacha. Sisi tunasonga mbele, wanyuma wanatufata. Kila siku tete, wanajifunza kutembea. Awana wote, tumesha wazoea. Wakipewa uongozi, tena wafanyi kazi. Siasa nyingi, leo na waweka wazi. CCM, oh yeah. CCM, oh yeah. Ae, kanda. Ae, kanda. Ae, kanda. Ae, kwa kibagasera. Mwenye kiti. Kanda. Diwani. Kanda. Kina mama. Chini wote wenye vyeti feki hawako madarakani. Sheria za usalama kwa sasa hazitakwama. Haki bini haki, hakuna kuogopana. Tusiangushe Tanzania, oh yeah. Viongozi wetu wanaumia, oh yeah. Ani akae, ani atoke, ani arudi, ani aende.
Moja Records.